Lela nabantwana namhlanje sikhathi sami. Ukumelela nabantwana bangone sithele emotion ufuna bangone noma sekunalapho. Abangone sithele emotion ufuna bangone noma sekunalapho. Bala zome slobo sana namhlanje ukumelela nabantwana. Bala zome slobo sami namhlanje ukumelela nabantwana.
Let's go.